Uyu munsi nibwo ibiganiro biteganijwe gutangira, ariko ku mpande zombi kugeza ku munsi w'ejo nimugoroba bari bataramenya isaha ibyo biganiro bitangirira. Ku munsi w'ejo Minisitiri w'Ingabo w'Igihugu cya Uganda ari nawe muhuza muri ibyo biganiro, yabonanye n'impande zombi kugira ngo agerageze kureba uburyo bakwemeranya ku bijyanye no gusinya amasezerano yo guhagarika imirwano nk'uko MA 2023 yabisabye kugira ngo imishyikirano ikomeze.
Byagomba gutangira ejo muri kwa gatandatu Lisi, impamvu bitatangiye ni ukubera ko batumvikanye gusinya ayo masezerano guhagarika imirwano.
Ntabwo urebye ariyo mpamvu, ariko umuhuza agerageza, nk'uko twakomeje kubikurikirana, agerageza kubanza kureba ibibazo bibatandukanya mbere yo kugira ngo atange itariki yo kugira ngo bahure bombi. Arabanza akareba impande zombi, noneho akumva icyo buri ruhande rubitekerezaho, akagerageza uburyo areba neza uko bashobora kumvikana mbere yo kugira ngo bahure icyarimwe. Urebye ni nk'aho mikirana isa naho yakomeza, ariko ku buryo butaziguye, ni ukuvuga umuhuza ahura na buri ruhande rwombi, ariko mu buryo bagomba guhura impande zose harimo n'indorerezi.
Birumvikana Rusiya umukundwa uravugana n'impande zombi zikirana aho ngaho i Kampala, aho inzitizi ubona, ndavuga aho impande zombi zitumvikana ku buryo bikomeza gutinza ibiganiro ntibisubukurwe, nihe watubwira?
Urebye nyine ni icyo kibazo gikomeye kijyanye n'uko basinye amasezerano yo guhagarika imirwano burundu, ntihagire uruhande na rumwe rushobora kuba rwatera urundi mu gihe harimo imishyirano. Ariko impande zombi, buri ruhande ruratanga impamvu. Ku ruhande rwa MA 2023 baravuga bati ntabwo twakwizera ko guverinoma itazadutera mu gihe turi mu mishyirano, niyo mpamvu tugomba kubanza kwizera neza ijana ku ijana ko ayo masezerano asinywe. Ku rundi ruhande rwa guverinoma nabo bakavuga bati ese nidusinye ayo masezerano noneho MA 2023 igakomeza kwegera umujyi wa Goma cyangwa igakomeza kwitegura, ni gute dushobora kuba twahagarika nyine ubwo buryo bashobora gukoresha bwo kuba bashaka kongera gusubira kwitegura cyane noneho intambara? Ati ni gute twabihagarika mu gihe turamutse tubonye ko bafite ibyifuzo byo kuba bashaka kongera gusubira mu mujyi wa Goma mu gihe tukiri mu mishyikirano? Baravuga bati ntabwo twakwizera guhagarika imirwano kandi tutizeye ijana ku ijana yuko MA 2023 izubahiriza amasezerano kuko yo kudakomeza kwitegura indi ntambara. Indi nzitizi zihari ni uko MA 2023 guverinoma idashobora kuyizera cyane, kuko muri ino minsi abarwanya ubutegetsi bw'Ikinshasa abantu batatekerezaga ko bashobora kubegera barimo baragenda babagana ndetse binjira no mu mutwe MA 2023.
Abo uvuga ni bande Rusiya?
Hari habamwe mu barwanya ubutegetsi bw'Ikinshasa bazwi cyane bavuye no muri bari nko mu nteko ishinga amategeko cyangwa muri guverinoma mu bihe byashize, harimo nk'uwitwa Roger Lumbala niwe wabitangaje ku mugaragaro. Muri iri joro twamaze kumenya yuko no kuri lisite ya MA 2023 abazajya mu mishyikirano harimo uwitwa Joseph Olingakoi, nawe uri mu barwanya ubutegetsi bw'Ikinshasa bazwi cyane. Harimo na bamwe mu bari mu bakomoka mu karere ka Ekwateri batangiye kurwanya leta ku mugaragaro, ndetse banagaragaza koko bashobora gufata intwaro, harimo uwitwa Jose Makedi. Hakaba hari na none umwe mu bari bazwi cyane wakunze kugaragaza ko ashyigikiye ibitekerezo bya Laurent Désiré Kabila, ibitekerezo bye bya politiki kugeza n'uyu munsi, uwitwa Mwente Kongolo. Nubwo tutari twavugana nayo ngo twemeze ko ari mu nzira zo kugana MA 2023, abari mu mishyikirano bahagarariye MA 2023 batwemeje ko ari mu basaba ko yahabwa umwanya wo kuvuga muri iriya mishyikirano anyuze kuri MA 2023, akaba yanemera kwifatanya nabo nubwo we atavuga ko azinjira mu mutwe wabo nk'uko abandi abona amaze kuvuga mbere babiteganya. Icyo nacyo kiratera impungenge cyane kuko abona abantu bazwi nk'abantu banyepolitike bari bakomeye mu gihugu cya Congo bashobora guha ingufu MA 2023 cyane cyane ku bijyanye n'impamvu y'intambara abaturage kugeza ubu bari batajyaga bemera.
Lisi umukundwa, nkurikije ibisobanuro utanze, ndumva umwuka uri aho hagati y'impande zombi udateye icyizere. Hagati aho ariko hari bimwe mu binyamakuru byo mu Rwanda harimo Rushyashya yatangaje isubiramo ibyaba byatangajwe n'umuyobozi w'inyeshyamba z'umutwe wa ma 23 General Surutari Makenga ko ingabo zabo zidashobora kuva mu mujyi wa Goma. Imvugo nk'iyo yaba ariko yumvikanaho i Kampala?
Ntabwo byumvikana kuko aba perezida b'ibihugu by'akarere k'ibiyaga bigari harimo perezida w'u Rwanda na perezida wa Uganda ndetse na perezida wa Congo basabye ma 23 guhagarika imirwano ndetse bakava no mu mujyi wa Goma byibuze ku birometero 20. Kuvuga rero yuko perezida wa ma 23 mu gihe cy'imishyikirano atangaje ko badashobora kuva mu mujyi wa Goma byaba bitangaje cyane kuko bo bemeza ko batakiwurimo.
Ndagushimiye cyane mugenzi wacu Rusiya umukundwa ari i Kampala muri Uganda. Urakoze Rusiya.
Murakoze cyane.